Beat ya Clemmo. Let's go. My fans me now up in the wall. Wote my haters kama mnipendi.
Kule nisembe
meza wembe na wapa life kama side karole.
Na wenye wivu waje
nyonge. My fans me now up in the wall.
Wote
my fans me na wapenda wote, na ma autograph utasign siku zote, na washukuru walioni
hold down,
na kwa hii rap game sita wa let down. I promise me na wapa promise too, album yangu itakuwa hit tupu. So you better act like you know, wakiuliza nana na roga sema Prezo. Oh really though, once again here we go, it's the Jackson knocking knocking on your door. Na wapa vitu haters, na wapa mambo, na wapa vidonge wakitema shauri. Me na count blessings angu Joe, na mpende msipende ndivyo ilivyo. On my two still moving on strong, walio dhani sita make it, damn you're dead wrong. Na kama uko down basi sing my song, kama kufloss is wrong I can't be right. Na kama uko down basi sing along, kama kufloss is wrong maze I can't be right. My fans
me na wapenda wo,
na wapenda wo.
Wote my haters kama mnipendi,
kule nisembe
meza wembe, na wapa life kama side karole.
Na wenye wivu waje
nyonge. My fans me now wapenda wo,
now wapenda wo.
Wote
first two na dedicate kwa my fools wenye PhDs, my player hating degrees, wana taka kumvuta Prezo down, lakini mimi na washow haiwezekani. Clown all this kwa sababu ya madem, wao wanasema na wa drive insane kwenye membrane, and I'm like sure you're right. And if you're down with CMB for sure we'll be tight, and if you're not down bust it take a hike, cause I got my fans and with that I'm alright. So see wahitaji nyie, wala hamni baba ishi nyie, nazidi kuzipokea tele, baraka zangu nikisonga mbele. Critics see wahitaji nyie, wala hamni baba ishi nyie, nazidi kuzipokea tele, baraka zangu nikisonga mbele. Haya twende, everyday napokea baraka zangu nikisonga mbele. Haya twende, kila siku napokea baraka zangu nikisonga mbele. My fans,
my fans me now wapenda wo,
now wapenda wo.
Wote my haters kama mnipendi,
kule nisembe
meza wembe, na wapa life kama side karole.
Na wenye wivu waje
nyonge. My fans me now wapenda wo,
now wapenda wo.
Sasa thanks to my fans nimekuwa superstar, thanks to the radio presenters waliopiga ngoma zangu rewind selector, DJ Styles, and I'm the heavy hitters. In general I want to shukuru the media for making a brother like me get even bigger. CMB my family now I wanna forget the haters, let's make this paper. Adam and the whole staff of Insider, thanks for holding me down, me now wapenda. Wote California yote, Clemmo wazi joe kwa kunipa genge. Big Ted, True Black na Big Kev, thanks to your maze, your boys breaking bread. Off my head now wapenda wo, just a couple dramas that I know. Oh, my fans, me na wapenda wote, autographs mtasign siku zote. My fans, me na wapenda wote, na ma autograph mtasign siku zote.
My fans, me na wapenda wo,
na wapenda wo.
Wote my haters kama mnipendi,
kule nisembe
meza wembe, na wapa life kama side karole.
Na wenye wivu waje
nyonge. My fans, me na wapenda wo,
na wapenda wo.
My fans me now wapenda wo,
now wapenda wo.
Wote my haters kama mnipendi,
kule nisembe
meza wembe, na wapa life kama side karole.
Na wenye wivu waje
nyonge. My fans me now wapenda wo,
now wapenda wo.
Wote